kwa bandange nga mukama yuma yogera talimba nebyasuubiza bituukiriza abalokole yatusuubiza okuyita Muzeeyi Museveni agenda tutongoza genzikiriza mu Uganda netusuubira era netusaba nnyo mukama nanyweza ekisuubizo muyaga newe gwajja tegwakitwala tuba tuli awo mukama talekulira babe obulokole ne bukkirizibwa genzikiriza mu Uganda twasooka gwa biwempe Yesu na yambe kanisa Mugubade kwa nachewa Na ye atuambusa Naraba na gange Kumukolo eri jegwari Nga gafumenti Etongo zovulo kore mbenzi kiliza Waya ule nyanja Nimubamwe kubo Omuku twaita Nitufamu Wana na baba wana gana fe Mwe wabakuba tebaiza kudamu Wasubi zanga bantu bawende mamani Watuja kejinja notu wogulamu Mukama olweki suvize kyatuwewa watwanukula ekitukira sebo omanyi omuntu okweyama natukiriza si kyangu yensonga lwaki bagamba kyakusuubiza kirakumba kyalinga kiroto ani yali amanyi abange Yesu alina amaanyi Agachi usembera Zebevaga yanga Gaba tujitaba na chewa Katitufu sensonga Agulumisiwe mukama Wamba barokole Tuhulire njiri Mukama yateme kubo Ye wakula wanyagarawo Chido chokoze mukama Tulinyumiza nabana Otwera bize byaita Wera zamani Subizanga